www.imaginesafi.com.
Sugar baby banana na na una captivate my soul ne kupele ke bana mama mama lo mommy carry and go mbona kila kila nikikuona na na mapigo moyo ula la 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 mbona kila kila nikikuona na na mapigo moyo ula la 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 My booga baby,
oh no no no,
booga. Be my shwiti shwiti, keep it a joro. My sugar baby, oh,
oh no no no, sugar.
Stand wasami, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Big on my own.
Kwangu makali kutoka kwa DachiMsafi.com.